Kulaga chenina omulungi nkutigise yegwewe kamponye njara wesi kulabye ndogotana njagala kufulo wakabi
chana kulage mubanji kwagala
chana
yegwewe kanze kwenina
chana
omulungi abasingayo
chana mukwano go kupisa bubi baby wesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya guno mukwano go kupisa bubi baby wesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya
nabaya kabina gulina gwe otali upenzi sefunenu watako benti nene mwenu toliko nange chendikenu chote biti kama desire susan tunula seba kenu chakula mbuza haida kenda sulake wange tulabe olukundo ndalufite muwala nokuwa mabina jempidenu no pretending kalo yosita every time I think about you
nabayo muwala nkwagala yegwewe kanze kwenina singira bonze bendaba yambala kukaskatiku kutwaleke wange jensula
guno mukwano go kupisa bubi baby lwesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya guno mukwano go kupisa bubi baby lwesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya yudiwana na Miriam omulungi abasingayo atoboli na design olinga bano ba moto
choda choda
oli soso piti wanda
ajansi
wala wanda.
Wewe wangu mimi yako wacha mambo tuzale toto na kudata penzi wanje choko bansi chenko benu we anamu wala
guno mukwano go kupisa bubi baby lwesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya guno mukwano go kupisa bubi baby lwesi kulabye nyongobera omulungi amato butaswit nayenze nkikole ntya